Crush. Itani jakari, soto no majua kari. Tunatege meazari, matozi wana vabamba kari. La kwetu hari, jakali, soto no majua kari. Tunatege meazari, matozi wana vabamba kari. La kwetu hali, jakali. Jakali uspime, my G. Soto mkari uspime, my G. Kina krefu uspime, my G. Write this. Uspane kuhishi kwa Felix, you wasting. Bona zipa ni masherix, why me? Nakuja nikipa the derix, why me? Why me? Why me? Your mama had to work by the night shift. Call the government a nice system. You just victim, tryna be a king. Chess or tough, no suspects. Want my cheese, wanna handle that shit. But I'm keep it grinding, 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 grinding high, till I die. Mask off, yeah, nigga, no shy. Like a Mazi, I want Bugatti. Itani jakari, soto no majua kari. Tunatege meazari, matozi wana vabamba kari. La kwetu hari, jakali, soto no majua kari. Tunatege meazari, matozi wana vabamba kari. La kwetu hali.
Binadamu wanashangaza ta kidogo unachopata wana hate. Yeah, marafiki unaoamini wondo siri wanatangaza wote fake. Awalewe
akitani jakali, soto no majua kali. Tunategemea zari, atwezi mudu tozo serikali. Iyo kwetu gali, oh.
No matter what dala maja nafanya tu haso, tutoke na jacho tumize na maso. Find a way, Mungu ata blessi. Afiki kesho, sali ukikesha.
Jakari, soto no majua kari. Tunatege meazari, matozi wana vabamba kari. La kwetu hari, jakali, soto no majua kari. Tunatege meazari, matozi wana vabamba kari. La kwetu hali, jakali.